olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Le lua se fulu mo na tupu tau sanga ua tuwana i. Masalo a whaiatu se tangata i a te oe, e iai se aso i le lumana i. E mawhai iai ona e whaatunuina se masini i kompiuta, e pei o se isi tangata. Masalo ua tātou masani i le teine e swafa i a Siri, po o le Google, e te whaatunuina Siri e vili se numera, mai lau telefoni, i se isi telefoni, e au noa, marau pai i le telefoni, o le whaatunuunga e whaaleo. E le ngata i lea e mawhai ona e whaatunuina Siri, po o le Google, e sa ili whamatalanga mai so o se vai pa noa o le upenga ta wha ilangi le internet. Masalo o se tangata e te whaia iai se nei whamatalanga whape nei i le lua se furu tausanga utuwana i, e ata masoi soi e pe o saumiti wha science fiction. Pei tai, ua tātou maasani ai. I le tausanga le nei, lua afe lua se furu manatasi, ma le lima tausanga mo ona tupu utuwana i atu nei. E whaingoa ina o le poto e ngausia i masini computer, le artificial intelligence, po o le AI. O se laasanga i le tala whaatolopito o tangata o loo whaapopole ina ai nisi. E whaatusa e nisi i le tuu whaatasinga o whai ai ma mafau fau o le whaitau piliona o tangata ola i se masini computer. E le i atoa se lua tausanga talu o na tatalaina i le maketi, le polokalame i ngana ese tautala, AI, e whaingoa ina o le chat, GPT. Na saunua le minisita o mata upusaya nisi mga lua ngangosi, Ed Husek, e te leo ngā o le AI. Ai ua tatawa na yaini pui puinga, ina ne i tupu maini whafita uli yonga onga i le lumanai.
We heard loud and clear the message from the broader Australian public that while AI has huge benefits, the public wants to be protected if things go off the rails.
Na ia saunoa o se mata upu e matua whainga tai le malo o male pale mene o na pūlea e awala iaia inga matu lafono.
This is probably one of the most complex policy challenges facing the government world over. And the Australian government is determined that we put in place the measures that provide for the safe and responsible use of artificial intelligence in this country.
Le minisita o mata upusaya nisi ma ngā luenga ngosi, Ed Husek. Na whaalia le minisita ua fua fuaina e le malo tele se ta iala i āmionga se voluntary code of conduct mō pisi nisi ma company ma isi vaenga ma whaala putuputonga ili atunuu e whaonga ina le artificial intelligence.
What the Australian government wants to do is create that bridge between best intention and best practice. The voluntary code gives practical ways for businesses to achieve what they want to achieve, and that is the safe and responsible use of AI.
Na sa anua Nicole Gillespie o le professor o management ili University of Queensland o ia fo'i o le taiteifono o le Organisational Trust, ua tatau ona iai ma se pule whaatonu i au se talia nei, se pule whaatonu tūto atasi, i mata upu e au fiai le AI, le Artificial Intelligence.
They really do a good job of responding to the public demand for regulations. So our 2023 survey showed that 70% of Australians believe AI regulations required. And that they have a really clear preference for AI to be regulated by government and existing regulators or by a dedicated independent AI regulator.
Professor Nicole Gillespie. E au fie ta iala o amionga le voluntary code le malo tele, le te tau i pisi nisi o na ilo iloina le tūlanga la matia o tangata lau tele mai le whaonga ino le AI. E au fi ai mata upu i le malu pui puia o wha matalanga ma wha maumaunga. Na sa anua le pule wha tonu le Australian Chamber of Commerce and Industry, Andrew McKellar, e ta aua te lelea o awina le leo pisi nisi ma tangata whainga aruenga i le wha aonga i na te tau ma ta ala whiangai o le potonga o si le Artificial Intelligence.
Many businesses are starting to grapple with this, but we have to boost AI literacy in business. We have to understand that the risks and the benefits that come with these new technologies, and we've got to start that education process.
Le pule fatonu o le Australian Chamber of Commerce and Industry, Andrew McKellar. Na ta ua e te tau ipisinisi o na lātou talia whai unga tūla i mai i le whaonga ina o le AI. E te tau ana soesoina mai ilo iloina vāenga uma e se tangata, ma te tau e se tangata o na whasilingia, masuia whai unga e whaia e se masini artificial intelligence. Na sa anoa Professor Ed Santo o le Human Technology Institute i le Universite o Technology Sini, e te tau ona whisilingia e se tangata whaai unga, e whaia ele AI, e ono whaai longa tangata, pē manatu whaapito, pē whaai longa lanu. O vāenga i o le soifuanga o tangata ola, e le te tau ma le mawhai ona whaia i se whilifili ngā mio tonu, pe atu uina i se masini i le artificial intelligence.
You have this phenomenon of algorithmic bias. In other words, where the AI system goes off the rails and starts to treat people less favourably on the basis of their gender, their skin colour, disability, other things that they can't control.
Professor Ed Santo, olona winga, e mawhai o na whaapolo kalame le artificial intelligence, e whaia whaai unga i tali o tālo sanga tangata mōni ngā luenga. Na sāu noa, Professor Gillespie, ua lewa o na whaao ngā le AI e whaia i whaai unga nei. E le e māra malama nisi, e le o se tangata ola, ai ole artificial intelligence na whaia le whaai unga na te ena aila na tālo sanga mō se ngā luenga.
AI is increasingly being used in a very invisible, behind-the-scenes way to make important decisions about people. So if it's not transparent that AI is being used, it can often be difficult for people to ascertain if there perhaps has been some bias or if there are decisions being made against them that's not correct.
Professor Nicole Gillespie, le Professor of Management, Ilia University of Queensland. Na sāu noa Professor Ed Santo, e le te tau, ma le a miotonu, le whaonga ina o le artificial intelligence, e whaiai whai unga i mata upu e a awhiai, a ia te tau po human rights a tangata ola.
For high stakes decisions when people's human rights are engaged, it's very important not to have a machine make that decision. You need to have good human oversight. In other words, people who are responsible for the decision but also can unpick the decision if something has gone wrong.
Professor Ed Santo, Ole University of Technology, Isini. Ole reporting of Amao Popo in Rania Yalup, Mole SBS News.
Fa'afofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fe lava e mawailau podcast.